Namhlanje si-Democratic Alliance sindele isikolo esibizwa ngokuthi Williams Primary School silapha eMangaung sinabantwana abangamakhulu. Esi sikolo sisikolo esiseziplasini, sisikolo esibizwa ngokuthi zi-farm schools. Sine zindlu ezingasese ezimbini ezikuthi zisetyenziswa ngabantwana besikolo. Ezi zindlu zingasese zizindlu zemigodi. Ngoko si-Democratic Alliance sizile namhlanje sizobona ukuthi na abantwana bakwazi njani ukuthi baye esikolweni ekukuthi abanazindlu ezangasese ezikakuhle. Ngoba esi sikolo kwaye sinabantwana abe-grade R. Abantwana abe-grade R ngabantwana abancinci kakhulu and ezo zindlu ezingasese abakwazi ukuthi mabahlale ukuze kakuhle xa bayangasese. Ngoko baya bavesikenze bahlele ngaphandle, bazincede ngaphandle.